Namhlanje njolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Namhlanje njolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Ingoma ndiyithatha emoyeni 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 amandla ndiwathatha embokweni. Mayibizwe ingoma mayibhotywe imbola maziwe indonga. Mayibizwe ingoma Eliya masabathi bathi siyabathakatha bakhusele moyo ngcwele obashiya njani na. Ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni. Ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni. Ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni. Ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni. Ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu. Ndiyacela ndifune isizathu. Ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu. Ndiyacela ndifune isizathu. Ndiyaqaqamba namhlanje njolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Namhlanje njolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Ingoma ndiyithatha emoyeni 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 amandla ndiwathatha embokweni. Kudywaja ushintsho ngakho ndoda enye ekhuzayo kunzima kukhala amaquza konyuka amahlombe bona kunzima kontemekwana yikhombe ngentonga indoda eculayo inika ithuba lothetha babamba ngenkolo tete befunga sinemani qabela amatyholo. Bethi qakala ndilandela ngehlombe xumaxuma ungalimala lihlombe. Ingoma ndiyithatha emoyeni amandla ndiwathatha embokweni. Iinkosi zindibiza inkokheli ndifana notata umaneli phumelela idabi ndihamba neenkosi. Namhlanje ndiyolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Namhlanje ndiyolwa ngokulikumi ceba ndimenge ngayilange amandla ndiwathatha embokweni. Ingoma ndiyithatha emoyeni 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 amandla ndiwathatha embokweni.